kaamanka barakacyaasha iyo xaafadaha magaalada Baydhabo qaarkood ayaa lagu arkayaa dhalinyaro wacyigelin ka wada, kuwaasi oo dadka uga digaya khatarta uu leeyahay cudurka COVID-19. Hay-adda maxalliga Gareedo oo kaashanaysa hay-ada caalami ah ayaa wada hawsha wacyigelinta. Maxamuud Axmed oo ka tirsan hay-adda Gareedo, tiimka wacyigelintana madax ka ah, ayaa sheegay in qorshahan ay uga digayaan shacabka saameynta cudurka coronavirus ay bilaabeen markii ay dareemeen in adduunka uu si aada uga sii fidayo khatarta cudurka uu leeyahay in ay sii kordhayso, isagoo intaasi ku daray in wacyigelinta ay tahay maalinle maalin walbana ay tagaan xerooyinka barakacyaasha iyo xaafadaha magaalada Baydhabo.
Cudurkun hadda haka biiri adduunyada oo eedkii eedkan saameeyey oo wadankanana ayaamahan kaysaskii ama nambaradii lagu helay eedan badan dad badan in dhimaday wayba soo bihayna wacyigelin oo maalinle ah oona kuwana dhammaan qeybaha kala duwan ama ku shaqeeyana degmooyinka Southwest State iyo khaasatan Baydhabo, wayba kuwana kaamamka barakacyaalka oon ku weynin Xanaana 2 iyo Salaam Idaare, Bonkai, Tawfiiq, xaafado gudaaje, magaalada gudaaje iyo dhammaan magaalada walaal ka hareeraysan ee barnaamij kuwana unoo dadka ku wacyigeliyaana dhibaatada uu sileeyay cudurkan iyo sida lan iska horteedo kor. Tan kaleeto dadka mayba siinayeen warqado oo ku qoran bahalkan cudurkan sida lan iska horseedo lahay iyo meeliganyala ka dhigadaa ina un sheegni dadka.
Xerooyinka barakacyaasha waxay ka mid yihiin meelaha cabsida laga qabo in cudurkaasi uu saameynta ku yeesho. Marka aad xerooyinka tagtaan tiimkiina wacyigelinta, maxaad u sheegtaan?
Wayba dadkii eedkii inka nugul waaye haddii bulshada la fiiriyey, may wayl wayba ka jaran ahaa, yaalaa ka jara, maamooyin dhalema ee dhalme ka jara, may ka jara dadweynaha ka jara, maybaan sheegana dadka haddii iska arayn calaamadaha qunfaga oo xaban lahayna qanda zaa-id ee iyo neefta oo ka dhigta qofka intuus weydiisada adeeg caafimaad oo mise baaritaan haddii dowladda iyo baaritaan Baydhabo kasto yaalna haddii la sheegana intuus weydiisada qofkiias intaasaan sheegan.
Maxamuud Axmed waxaan kala weydiiyey cidda ka saacidaysa mashruuca wacyigelinta ay ka wadaan xaafadaha iyo xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo.
Barnaamijka aanu soo bihayna oo wacyigelinta ee Gareedo wayba ku saacidahaye hay-ado fara badan oo kamid ahin hay-adan Save the Children, Concern Worldwide iyo Donors Children oyon of the USAID iyo DFID. Sidoo kaleeto barnaamijyada una wacyigelinta una wadana wadna mayba ku wadna meelaha oo aidka remotekan ah oo fogfog, waana wayba barnaamijkan ku faa'iidaysanaya dadka intayna iska dhajanaa sida dadka baahida gaarka leh oo disabled people kaleero oo macnaha awoodna iniyo macnaha waxyaabaha asaasiga iyo garanti ku qabsan, balse barnaamijkana dadkaasitanon wayban ayaa barnaamij oo excluded ah ooyo ninka faquuqana.
Safiya Xasan Maxamed oo wacyigelinta u xilsaaran dhanka hooyada iyo dhallaanka ayaa iyadana sheegtay in marka ay tagaan xerooyinka barakacyaasha, hooyooyinka ay u sheegaan caruurta inay siiyaan raashinka dalka ka baxa oo ay nafaqadu ku badan tahay si uusan hoos ugu dhicin difaaca jirkooda oo aysan ugu nuglaanin cudurka. Waxaan kaloo u sheegnaa Baytiray Shuqiya Xasan barakacyaasha inay ku dadaalaan nadaafadda oo ah waxa ugu muhiimsan ee looga hortagi kara caabuqa COVID-19.
Hooy dhamaashee meeshaan dheeray korsadiib ogda, laakiin amarkan hadda kooy aad dheega hayta ama saaraga hayta amar oo Ilaahay halsi ogi Ilaahay ku qofto in nadaafadana ka dilaa maama aan sii wad quudantii oo meel rahay safe food complementary feeding walaalay iyo early breastfeeding walaalay oo isla markaas maaska la kabalaas unug immunity in hela may kale sheegahayna unuga haddii unuga lagu helo mase ahayna maamada balu ku helo unuga ahayna intinaas nuujinka sii wadi karto golofis galado karto oo may kale dhiibihayna face mask walaalay yaa siyaana bresifariga markaasay timid skoya may kale lena maama quudantii saxnaa sii wad unuga haddii hataad uur leetaana balasadaag food suufsoy ma isla sharaxaane local food wal oo magaalada iyo ku helo koran oo deegaansha iyo ku helaya qaab kalena iska daraa sida oo digirta looska walaasaa may la raay leen si sharaxa iyo qaabkii oo iska malo lahayn oo iska karsado lahayn isla nadaafada ee ka dadaal lahayd maamadaas.
Baydhabo waxaa ku yaala boqolaal kam oo barakacyaala, kuwaasi ay ku nool yihiin kumanaan dad oo kasoo barakacay deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya. baraka ayaasha waxa ay ka mid yihiin dadku ugu nugul oo si fudud u hareeri karo cudurka coronavirus sababtoo ah waxay aad ugu liitaan dhanka nadaafadda waana ciriiri kaamamka iyagoona degan aqallo cooshado ka samaysan oo aad isugu dhowdhow Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo